Chimanguma, Chakunyavari, Lepandu, Okwendela, Vachini, Osimbu, Omunukatavere Handi, Kungana Yesu, Eyokas in Domunu, Tuletendoto, Vachingumama, Chakepini, Domunu, Okasi, Okwendela, Owelema, Eye, Olipundoka, Ontanda Yalwa, Nokeyato, Okupuka, Momo Eye, Kakwete, Ochini, Tusongwila, Datu Kapa, Ovitimayetu, Okwendela, Kungana Yesu, Noke tukala ndulume okasi okwendela onjira yasukatela veteke yekumbi. Ngana Yesu ati, ame ndichinyi cholwali, omunu wosi wandikwama kandela owelema. Suku otu High Spiritu sanduliahe, oto likwatise kwenda ilongise omanu wosi vana matava onjira yahe yomwenyo wenda ngohu kawupui.